Taramirwe, Munana Sumagira, and Arian from Biki, the Bango Yoruba Kugana Peguia, Gachoche Bankora, Bamazo Cherabira, Erin Yang, Pitwam Somos, the Kekaputanda, no Nizang, Vietnam Yatura, Wampakanya Sembera, Wanokatinda Bay, over the Chitin Bachino Chamuka, Nayechigambo Pera Gachisuse, Gachinja Garans, and Sureku Yendaba. Obanga nawe chakunyiga umura oyo mwera zinze kamufunire ddagala Ekigambo kweraga kitandise ngere ekikireesa abaddugavu tulimu okwemanya Orufuna kunsimbi nawe za mukumi oleka batano ng'abalala beerazi Nga sibe bagagga bali ab'olufu wabula bagaggagagga bamatankane Bwe mubeera mu mboozi n'otamwabuli ekireetwa n'alandagga amanyisa ebyewala Nga si kumanyisa mboozi ey'emmizi naye nga kyafuba okukola kwe kumanyisa byafuna Emboozi newabanga nti agyefuze naawe agituddemu okugambye enoonyolwa Abantu beniko bali mu stenseni gwendeka bwe mbamba sensula matabi ngawule Osanga mwe bibawukanye neraga ekyo nonga kiva ku bifo ebyawufu Oluusi ne nfuna naye bakenenya naawe omulamu olw'akabi nga lwalifuna lyeraga Bw'aba owa tawuni wadde mupangisa ne bw'aba muyiye talema kasita bamwerazi Abawalala betunulya buttuzo n'okubalukawo empalana lwa kigambo kweraga Babindi mukubo ne mu mamotoka ne ku bugenyi kya kyadde Sande ne bamwetamwa Gwe nnampuliriza oba ggwe omwerazi njagadde mumanye omusajja gwe nnalaba omwerazi Wa mutawuni ye kawempe gyensula nga ye yali omugagagga oli matankane Byalina mukwano gwe gwe yesiga nga ne bwe kuba kwewola ye muyambiwe Kyokka lwalimu omusajja yeebuuza ngamba nnaggagga atali matankane Ky'omusajja gwe mpola ssente era nsasula Kyokka njagala mmanye nga nangali njuna N'alyoka amutega katwiki kanyuma n'ebyo ebyakavamu munnange birindeko Omusajja yali mujjuvu teyabbibwa kyokka mizaani y'emikwano n'ayagala emwoleke Yabukereza nkokola okwekyafuwaza nga yessa wa mukwano gwe matankane Munnanga abazigu bannyingirira nawonya bulamu Mukama yasaasira Kyekindeese gy'oli okunjuna ezinaasoboka ozimpole ndikuddiza Munnanga ow'omukwano saasira ate ng'oggyeko ggwe sirinaayanjuna Wuliriza munnaffe matankane bye yaddamu mu munne we bulijja musaddiya Yakobogoka nnyo ng'anyize nti lwaki musajja munnange weerumya Juzi wabbibwa mmotoka twamanya ndaba wagenda mu bbanka okwewola Amagezi ge nkuwa geeyambise bw'oli musajja wattutumuna kakati gendayo N'alyoka aggyayo ssente okweraga n'abalabala ng'olyagamwegese Emitwalo gyawera etaano temwasobanga ate bweeragirako eppipa agiweze ntereke N'amubuulira emisoso okwerimba ate bwegimututteeko ensimbi ezisaana okuwola Ky'oba musajja munnange obuteerya ntuuya ekibanja kyekyo n'enjumiguze bw'oba ng'okkiriza Ng'olemereddwamu eky'ogenda awalala n'emmaali gye nkulaze olw'omukwano nange nkuuma Mukwano gwange genda mirembe n'abeewuwo bansaasirira olw'obwo obuzibu Choco ng'olugero lw'ekiganda lwatuukirira nti batuuse ebbugga ng'emboga ebeerabira yeeyonoonera eyali omuyambi wembe olw'okubafunye ssente ekyava takyamwebuya ng'ate oli yali wagumu teyabbibwa kyokka eby'omunda omukwano gw'abafa naye lwali omwewo oyo matanka ne mutabani wo ow'omunju ye yamulyamu olukwe ne babyetikka n'ebula yawondera mpozzi okulekerwa ekkuti ey'omu mulyango ennyumba gye yali asulamu mpangise ng'emyezi giweze etaano abanjibwa nannyini nju n'amusaba amwamuke nti abaagala amayunkumu eno kandifuniremu omulala n'amala apapa olupapa lwanyuma nga neewe yali omuyambi we taagendeyo ewaabwe gye yava ebuddu takyaddayo olw'omuze gw'okweraga yakooyebwa wabula yayiga kyamaanyi lwe yabbibwa kyekyamutuusa n'ewanga okwewola nga yeerabidde n'ebyedda bye yankola nga te nnali njigendo ng'onaayagala okunnemya yajja kubassemu kiti nga mwegese ne mwetegekera ekifo kimwamule yansookereza mpola nga yeesesa bulaza saddi yababbi bankomya nange namulaga feesi mwenyufu ndyoke mufaanana aleme okulabuka ne ndyoka musoyayo akabuzo bwe kati nti obwa bulaza bujja butya ng'omanyi kyewankola n'endonga eyakukoota sigivanga kate yeevaamu n'enkalugwezi oyagala okwewola mu ebyo teyaddamu nange essaamuwa n'alyoka ntunuulira ng'eyakandaba yasondasonda n'amaanyi egaabula wabulamu bwewaliriza yatambula gyeŋŋamba abatuuze bannanga abaagalwa tusaanye twefuge tuba bagunjufu bw'oba olinakuuma tosaanye kweraga anti gw'osusse emmwanyi gw'osanga awungula omusanga mu takisi n'ovuma mbu olw'okuba alimu kikootikooti takukoonako n'okulembeza ssente okweraga nga tomanyi na gy'azaalwa wadde ebikolwa bye amannya agange empitibwa musoomoze eri ekika abaliddidde ezzungu peetero ndiwe bugunja mu kyaggwe seebulizaayo gw'obanga onneetaaga ojjo nsoomoze olabe